Museno nasika somo mu future yangi yekwe baby omuntu wangi kanaka namba komu kwano anika kano kankumire kuba chimanyo isiba bubi wesiba nango chimanyi pisiba bubi wotuba katinze kusaba tulira bigambo ebigambo ebigambo abagambi abo batabuzi kwe baline salwa obaleke onyweza kanamba kanaka namba komukwano bambi kyekusaba kankumire embeera bwetabuka nze wesiba nkukubirangako nofuna kanaka namba komukwano bambi kyekusaba kankumire embeera bwetabuka nze wesiba nkukubirangako nofuna sinjagala tubenga balungu mutima gwange ogusibeko enkono njagala namanya gakyuke kugagoba teke kakani kusaba kankumire embeera bwetabuka nze wesiba nkukubirangako nofuna kanaka namba komukwano bambi kyekusaba kankumire embeera bwetabuka nze wesiba nkukubirangako nofuna kedinamba gabagala chimumbu nonze kuleke sikulima bakuba higino byona byona yegwa bisingira katinze kusaba tulira bigambo ebigambo ebigambo abagambi abo batabuzi kwe baline salwa obaleke onyweza kanamba kanaka namba komukwano bambi kyekusaba kankumire embeera bwetabuka nze wesiba nkukubirangako nofuna kanaka namba komukwano bambi kyekusaba kankumire embeera bwetabuka nze wesiba nkukubirangako nofuna